Mama ndiyabulela,
mama ndiyabulela,
tata ndiyabulela,
tata ndiyabulela, tata ndiyabulela,
mama ndiyabulela,
mama ndiyabulela,
tata ndiyabulela,
mama ndiyabulela, tata ndiyabulela,
mama ndiyabulela,
mama ndiyabulela,
tata ndiyabulela,
tata ndiyabulela, tata ndiyabulela,
mama ndiyabulela,
mama ndiyabulela, mama ndiyabulela,
tata ndiyabulela. I know I said I was wishing you never had me. I take it back, I was only missing my daddy. I was missing my pops, my older G's. My mama tell me she missing the older me. Ish. I left home to double the groceries. But when I'm home, I tell him I'm overseas. Wanna be alone and think of the memories. Thinking that life would be if my daddy was here with me. Yeah, who's gonna show me the way? Who gon' show me to stack my paper and I blow it away? Who gon' show me to love my woman with all of my heart? Who's gon' show me to build my family, not break it apart? I don't know, but daddy sent me a sign. Cause I'm getting pretty scared my son's life gonna turn out like mine. I'm not saying I ain't turn out fine. I'm saying we just needed more time. I love you and
ndiyabulela.
Mama ndiyabulela.
Mama ndiyabulela.
Tata ndiyabulela.
Tata ndiyabulela. Tata ndiyabulela.
Mama ndiyabulela.
Mama ndiyabulela.
Tata ndiyabulela.
Mama ndiyabulela. Tata ndiyabulela.
Mama ndiyabulela.
Mama ndiyabulela.
Tata ndiyabulela.
Tata ndiyabulela. Tata ndiyabulela.
Mama ndiyabulela.
Mama ndiyabulela. Mama
ndiyabulela. My mama raised me with everything that she has. I was missing my pops, but mommy really my dad. Struggling, but we ain't knew it. We can't do it. Four kids, single mother. Tell me, ma, how'd you do it? Put me on everything, even though she couldn't afford it. School started, I'm coming with new Jordans. Money running dry, and I see it in her eyes. It hurt, but she just wanna see a baby boy fly. When she heard I'm getting high, I seen her cry. Could've left me alone, but mommy stayed by my side. Held me and prayed for me. I was feeling there's no way for me. Mama promised there's better days for me. Ush, ain't nobody above you. I hardly say it, but listen, mama, I love you. I caused you pain, so I'm sorry for all the trouble. Thank you for staying strong through the struggle. Ndiyabulela.
Mama ndiyabulela.
Mama ndiyabulela.
Tata ndiyabulela.
Tata ndiyabulela.
Tata ndiyabulela.
Mama ndiyabulela.
Mama ndiyabulela.
Tata ndiyabulela.
Mama ndiyabulela. Tata ndiyabulela.
Mama ndiyabulela.
Mama ndiyabulela.
Tata ndiyabulela.
Tata ndiyabulela. Tata ndiyabulela.
Mama ndiyabulela.
Mama ndiyabulela. Mama ndiyabulela.
Tata ndiyabulela. Ndiyabulela, tata ndiyabulela. Mama ndiyabulela, tata ndiyabulela. Mama ndiyabulela, tata ndiyabulela. Mama ndiyabulela, tata ndiyabulela.